Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni saa 12 zuzuye mu Rwanda no mu Burundi. Ikaze mu kiganiro muri sanga uyu munsi muri kumwe nanjye Edirwema. Muri studio tukaba turi kumwe n'umuhanzi nyarwanda Kitoko Bibarwa, akaba ari umuhanzi ubu ngubu uherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Tukaba turi buganire atugezeho gahunda ze zijyanye na muzika muri iyi minsi ishize, indirimbo nshyashya amaze iminsi ashize ahagaragara. Kitoko, ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga. Ndibaza ko ari nabwo bwa mbere tugutumiye mu biganiro byacu kugira ngo tuganire. Ikaze.
Murakoze cyane, nibyo, ndabashimiye, ni nabwo bwa mbere kuko mvuganye namwe.
Tuzi ko uri ku mugabane w'Uburayi, ibyo ari byo byose hari abantu benshi bifuza kumva aho uherereye. Ese uherereye he? Uhamaze igihe kingana iki? Ubu ngubu ubuzima bwawe bwifashe bute?
Ndi Londres mu Bwongereza, niho ndi. Numva benshi ababizi ko ntakiri mu Rwanda, bazi ko ariho mperereye. Ndi muri gahunda z'amashuri ko nizo zanzanye, n'iz'ubundi buzima busanzwe nyine, hamwe n'umuziki nk'uko benshi bamaze kubibona ko nongeye nasubiye mu bikorwa byanjye.
Iki kiganiro Kitoko kandi kibaye mu gihe turimo gutangira umwaka mushya w'2015. Mboneraho kugusaba wifuriza abakunzi bawe aho bari hose umwaka mwiza, ndetse niba hari n'ubutumwa ubafitiye, koresha uyu mwanya.
Abo nishimira umwaka n'abanzi n'abatanzi, uzababere mwiza. Ubutumwa nta bundi ni ukubabwira ngo ukwezi ku kundi bajye baharanira kugira icyo bageraho.
Urakoze cyane. Kandi nawe Kitoko, tukwifurije gukomeza kugera ku byo uharanira, cyane cyane muri gahunda ufite zo guteza imbere umuziki nyarwanda. Tugaruke ku buzima bwawe nk'umuhanzi. Ibyo aribyo byose, abahanzi benshi iyo tuvuganye batubwira ko batangiye kuririmba bakiri bato. Wowe watubwira ni ryari watangiye gukora indirimbo, ni ryari watangiye kuba umuhanzi, ni ryari watangiye kuba umuririmbyi?
Mvuze igihe nabitangiriye byo naba mbese, cyangwa igihe numvise ko iyo mpano indimo, kuko ndibuka mfite hagati y'imyaka 7 cyangwa 9 hari uturirimbo tumwe nakoraga bakanseka. Igihe ntabwo nabaga mu makorari, hari abo nahimbiranye indirimbo nkabwa ndi nakoze indirimbo y'Imana muze njyebaye bakanseka, ariko nkaba nayikoze nanayanditse. Melodi yabaga ari iy'ubwana ariko yuzuye. Ndakomeza, naje kugera mu bigo by'amashuri aho nagiye niga hose bari banziho iyo mpano, ku buryo nageragaho nkaba nk'umusitari, nkabona ari ibintu bizakomera bizafata. Nagezeho nkajya nkora n'indirimbo cyane cyane zo kwibuka, nkasanga hari n'ibindi bigo by'amashuri bizikoresha, gutyo mbona ko ibintu byose nakora bijyanye n'umuziki bishobora kumvikana bitewe n'uko byatangiye hakiri kare.
Hanyuma ni ryari wiyumvishije ko iyo mpano nyayo uyifite, noneho ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho reka nkore umuziki ku rwego rw'abantu babigize umwuga?
Niga mu kigo ni Nyanza, araho bita muri Espanya. Igeze kuza amarushanwa y'indirimbo yitwa Never Again, icyo gihe nakoze indirimbo bwari bwo bwa mbere njyana mu marushanwa. Igeze mu marushanwa, indirimbo iba nziza cyane, barayikunda n'abajaji abantu bose. Igihe nicyo gihe natangira kumenya ko umuziki undimo, nafata icyemezo ntangira gukora iz'urukundo, izo benshi bagiye bumva yitwa Ikiragi, n'izindi zagiye zizamo nyuma za Manyobwa. Izo nizo ndirimbo natangiye kwandika nkiri muto, ariko naje kuzisohora maze kutangira umuziki neza. Yitwa Jacqueline, Bikira Maria, izo ni ndirimbo nandikiye icyo gihe hari nko muri 2003.
Iyo uvuganye n'abahanzi, hari abahanzi bakubwira ngo jewe nubwo niyumvagamo ko mfite impano runaka, ariko hari abahanzi nabonaga nkafataho nk'urugero nkavuga ngo munsi naramutse ntangiye muzika ndifuza kuzaba nk'uyu muhanzi runaka. Hari abahanzi wajya kubona nawe ukavuga ko ari abahanzi ufata nk'urugero?
Abahanzi bakomeye bona naje kubamenya nyuma. Iyo umuntu yifuza kuba uwo ari we ahera kubo bari kumwe. Mbere numvaga nsaba nari we muntu ndimo kurusha abandi ba artiste bose babaho ku isi, kuko nizo ndirimbo zari zo mu Rwanda numvaga Chameleon, bari abantu baririmba ibintu cyane cyane bazimiza, bikamfata cyane.
Kitoko, wamenyekanye cyane mu myaka ya za 2010 ubwo wasohoraga album yawe ya mbere. Kuva icyo gihe wakomeje uririmba, ni ryari wumvise ko wizeye ukaba wita umuhanzi ukavuga ko ushobora no kujya guhatana n'abandi mu bijyanye n'ibihangano ndetse n'indirimbo zawe zikajya ku isoko zikaba zanagurwa ni ryari
ahari muri 2010 ndanje gukora album y'ifaranga ntangira kubona abantu bakuru abiyubashe bo mu kigero cyanjye bazikunze
kugira ngo ugere kuri iyo ntego ushobora kunyuriramo muri make ese haba hari ibigeragezo wahuye nabyo haba hari ibibazo wahuye nabyo kugira ngo iyo album yawe ya mbere isohoke ese abantu maze kuyisohora yakiriwe ite
ibigeragezo byo ni byinshi cyambere cyo gihera ko wari wese utangira mu bari ubushobozi kindi cyakabiri no kwizerwa wari wese kugira ngo akwizere kindi nanone cya gatatu ni icyizere ubwawe wewe wenyine ibyo ni ibintu bituma iteka ryose umuntu ahuzagurika ariko byose byaje kurangira mbona nk'igitaramo nakoresha abantu bitabiriye ariko sinanavuga ko ari imbaraga zanjye nakoresheje burya iyi mana ari yawe n'imana iruzuza ibyo byagenze amagambo ahinnye
radio ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho kuri uyu munsi twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda Kitoko ubu akaba abarizwa mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza Kitoko umaze hafi imyaka ibiri waravuye mu Rwanda aho wari ukunzwe cyane kubera umuziki wawe wo mu bwoko bw'injyana nyafurika ziririmbitse mu buryo gakondo ubu Kitoko ahagaze ate muri muzika
bundi numvaga nabihagaritse narabivuyemo numvaga iby'ishuri kwiga hano ari ibintu biremereye ariko narasezeranyije abantu ko nimbona ari ibintu bishaka kubanyikanywa n'ibindi muzike nzongera nkayikora kugera kuri uyu munota rero bamya ko ubururu bw'umujyi maze kubuvamo ubu ndi mu muziki bamaze kumva muziki zimwe na zimwe narekuye hari yitwa mama narekuye umwaka ushize mu kwezi kwa 12 mu mpera n'indi narekuye ubu yitwa Rashonga donc niza byiri zonyine maze kurekura ariko muziki wo ntakibazo ubu nagarutsemo kandi neza
ngo wageze aho uvuga ko ushobora kuhagarika
nibyo kuko urumva ni umwuga n'ishuri n'undi mwuga ko bitapfa kunyorohera kubifatanya
kandi n'ubuzima birumvikana uri mushyashya muri icyo gihugu urashakisha ubuzima amashuri ntago ari ibintu biba byoroshye kubangikanya abakunzi bawe mu Rwanda batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ngo baragukumbuye Kitoko icyo wabwira abakunzi bawe akakanya ni iki
kintu nababwira nange ndabakumbuye cyane kandi ndi gukora imiziki baje bakomeza banyereke ko bandi hafi nange bintera intege cyane bisubizamo imbaraga mu gukora tuzakomeza tube n'inshuti nta kizadutandukanye
muri abo bakunzi nari mvuze hari uwitwa Kayiranga Inosa watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati Kitoko arakumbuwe mu Rwagihanga nari narababaye kubera kudaheruka kumva Afrobeat ze Kitoko uyu mukunzi wawe niki wamubwira kakanya
Kayiranga mubwire ko nanye nkumbu yabandi nkawe kandi andamukiriza abazi bose b'inshuti z'umuziki wanje ariko bidatinze no guhera uyu munsi indirimbo azazumva nyinshi cyane nyinshi cyane
Kayiranga akomoje kuri icyo kintu cy'injyana ya Afrobeat cyangwa se umuziki wo mu bwoko bw'injyana nyafurika ziririmbitse mu buryo gakondo ni kuki wahisemo iyi njyana Kitoko
ntabwo nigeze ntekereza ko naririmba ama R&B cyangwa hip hop simbizi ni ibintu babi ni impano numvaga ngomba gukora ibintu bijyanye na hariya kandi kindi narebaga narindi muri Afrika nibyo numvaga bazazumva ari abanyafurika kandi burya ugomba no kuri mu rurimi rwahuri ni impamvu nyinshi ariko nanjye ntapfa gusesengura mu buryo bworoshye
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho muri iki gitondo twatumiye umuhanzi nyarwanda Kitoko ubarizwa mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza Kitoko mukanya gato gashize waruvuze ko nyuma y'imyaka ibiri ubu ngubu wongeye kugaruka ku ruhando rwa muzika ndetse ukaba wasohoye n'izindi ndirimbo nshya zirimo Mama na Rurashonga umuntu yakwibaza nk'indirimbo Mama umukuyandika ubutumwa ushaka kugeza kubumva iyo ndirimbo ni nk'ubuhe
buryo umuntu ashobora kuyoberwa wamubyaye cyangwa kibagirwaho yavukiye bitewe n'inzira yanyuzemo ariko ntawe yibagirwa ko yavutse akiriho iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye nshima kandi ngashimira umubyeyi mama kuko ni bamwe mu batuvunikira ariko byo kuyandika ntabwo nashatse kuvuga mama umusaro wenyine navuze mama muri rusange kuko uhari n'udahari bose bujuje inshingano bahari abanyumva n'abavutse kandi babyawe nabo message nanditse ahitandukanye n'izindi ndirimbo hari abaririmba babashima bavuga amezi icyenda ibere umugongo abahetse ariko njya kwandika aho hari aho mvuga ngo ingeso z'ubuto nkarizwa n'ubusa akareka uturimo ati ninde umuvuzi hari umunsi ntateze kuzibagirwa ni wa munsi nza nukangeza ku isi nawe baho iryo jambo nawe baho rivuga ku ba mama akenshi hari abadushyira hanze ubuzima bukabatwara indirimbo mama njya kuyandika nayanditse nshimira cyane cyangwa se ngaragaza ibyiza by'umubyeyi n'indirimbo irimo ubutumwa uwo ari we wese yaho wamureze
harizwa n'ubusa ukareka uturi muti n'indi umuvuze marira y'ubuto ngatatwa n'ubusa ukabura amahoro ukaza kuwumosa gihorere mwiza uceceka kibondo urukundo nyarwo narubonye iwawe mama 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 Thank you.
yari ndirimbo mama y'umuhanzi Kitoko aherutse gusohora mu mwaka ushize. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kitoko, indirimbo nshyashya wasohoye mu minsi mike ishize ni indirimbo Rurashonga aho uvuga urukundo. Nubuhe butumwa ushaka kugeza kubumviye indirimbo Rurashonga?
Nashaka kwibutsa abantu no kubereka uburyo urukundo rumeze, buryo usanga umuntu abana n'umwe mu buzima, wenda ubuzima bw'iteka ryose, ariko akakubwira ko yigeze akundana n'abantu barenze batamwe mbere yaho, kandi iyo abikubwira akubwira ko byatangiye ari byiza cyane bikagenda byivumbatanya nyuma. N'abandi bagize urukundo rurerure nabwo bakubwira ukuntu rwatangiye siko ruba rumeze. Niyo mesaje nashatse gukora.
Hari abibaza ese iyi ndirimbo ni Kitoko wivuga?
Mubo mvuga nanjye ndimo, ariko byambayeho n'abandi benshi cyane.
Tukiri kuri iyi ndirimbo, hari undi mukunzi wacu witwa Afazari Pasteri yagize ati, Kitoko ko wagiye ugahera, n'iki cyakujyanye? Ubu uri gukora icyo ahuri, uzagaruka mu Rwanda ryari? Ese ko umaze gukura nta gahunda yo gushinga urugo urapanga? Haba hari umukobwa ufite nk'inshuti? Niba ahari ari mu Rwanda cyangwa muri kumwe ahuri, wasubiza uyu mukunzi wawe Afazari Pasteur?
Pasteur, ikintu namubwira, ndi mu Bwongereza, ndi kwiga, ndi gukora umuziki, nakora n'indi mirimo ifasha ubuzima gutera imbere cyangwa se kubaho. Imigambi yo gusubira i Kigali yo mperukayo na vuba, nzongera nsubireyo vuba, nzasubirayo ari kuri gahunda y'umuziki kugira ngo nabo twongere duhure. Naho gahunda yo kubaka ni ibintu nifuza cyane umunsi ku wundi, ariko sindabona uwo tuzabana. Nawe ndabona na aho azaboneka hose, haba hano cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Amerika. Niduhuza tukabona ko rutazashonga, nta kibazo tuzabana.
Watangiye twitana twatuzina,
shushu sweet,
tugenda na kari koko se dusangira,
dusangira
urukundo rutubera impamba, urukundo rutubera ikiraro, urukundo rutubera umutaka,
ntuzambabaza, ntuzanci nyuma, ntuzahemuka. Buri munsi uko ngusize ukangirira, ukimunda ukinetesha bikiryoshye. Egi
urukundo ruraryoha,
urukundo
rugashonga,
urukundo
urukundo urukundo twatangiye ruryoshye, nyuma yabwo
Titi 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 tit
indirimbo rurashonga y'umuhanzi Kitoko aherutse gushyira ahagaragara mu minsi ishize. Ese Kitoko, wasohoye izi ndirimbo ariko ikigaragara nuko utarashyira ahagaragara amashusho yazo, haba hari gahunda ufite yo gushyira ahagaragara amashusho y'izi ndirimbo uherutse gusohora?
Zose nazikoreye amashusho, ariko yitwa Mama Umuhungu wayikoze ntabwo nzi ibindi bizaza kugira bituma atayingezaho. Ariko iki kibu tuvugana ku cyumweru ingi ya yindi ya nyuma yo arahari na yarangije ndayamurika arabari hanze.
Urakoze cyane. Ubwo abakunzi bacu barabyumvishije, ni kuri iki cyumweru ubwo Kitoko azashyira ahagaragara amashusho y'indirimbo yenshya rurashonga. Kitoko, ese haba hari izindi ndirimbo urimo gutunganya uteganya gusohora nyuma ya Mama na Rurashonga?
Nibyo, ni vuba cyane. Nakoze nyinshi, ndazibitse, nzifite hano. Ubu ndi gukora amashusho yazo, ndi gushyira imbaraga no mu zindi zijyanye n'indi njyana itamenyerewe mu yo nkora, ariko nayo nyafurika, kugira ngo ndebe ko nagura imiryango.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio turi kumwe n'umuhanzi Kitoko uri mu gihugu cy'Ubwongereza. Kitoko, abahanzi benshi b'abanyarwanda baba mu mahanga bakunze kumbwira ko rimwe na rimwe kwandika indirimbo bigorana iyo utari ku isoko, ahandavuga utari nko mu Rwanda iyo uri umunyarwanda, kuko akenshi ngo uba udakurikiranira hafi ibibera mu gihugu kugira ngo biguhe icyo nakwita inspiration. Icyo kibazo hari icyo wowe wari wahura nacyo?
Oya, ntabwo nemerana nabo, keretse wenda baririmba politike y'igihugu cyabo bashaka kuyikurikiranira hafi. Ariko urukundo rwoje ndirimba n'ubuzima busanzwe, kandi na hano birahari byinshi cyane. Ahubwo nta naririmba ngo mbirangize, numva kwandika ntaho byajya. Nubwo utakwandika ibyo ureba, kwandika ibyo wabonye cyangwa ibyo ubwirwa.
Wakoze muzika mu Rwanda, ubu ngubu urimo urakora muzika hanze y'u Rwanda. Ese nk'ibibazo ubona abahanzi nyarwanda baba hanze y'igihugu bahura nabyo ni nk'ibihe? Hari ibyo umaze kubona wowe?
Wewe, ikibazo cyane gihari ni kubushobozi. Nibyo nshatse kuvuga, ko ari wewe wese wenda bitapfa korohera. Usanga indirimbo uri muri Afrika irahendutse gukora, ariko hano birahenze cyane. Kandi ikindi no kuyimenyekanisha muri Afrika, ubu ufite contact nyinshi z'abantu bashobora kukorohereza kugira ngo igikorwa cyawe kimenyekane vuba. Hano byafata igihe bitewe n'uko abahari b'abanyarwanda ni bake.
Wakoze muzika mu Rwanda, ubu uba mu mahanga. Yewe, mu gihugu kimwe mu bihugu bya mbere byateye imbere muri muzika, isomo abahanzi nyarwanda nkawe bakwiye gukura kuri muzika y'ahandi nkaho uri ni nk'irihe?
Impamvu mvuga ko binahenze ni uko bo babikora nk'umwuga, nka business, nk'ibintu bashaka gukuramo inyungu zirenze izo bashoye kurusha uko twe tubikora i Kigali, nubwo natwe aba ari wo mugambi tuba dufite.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi muri Isanga, aho twatumiye muhanzi nyarwanda Kitoko ubarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Kitoko, mbere yuko dusoza iki kiganiro, ibyo ari byo byose, hari ikintu ushobora kuba ufite ku mutima wawe wifuza kugeza ku bakunzi bawe hirya no hino ku isi? Aka kanya nakawe.
Urakoze cyane. Gusa ikintu mvugaho ni ibintu mbona mu bipakuru, mu bantu, mu nshuti, ma message bavuga impamvu nyinshi zitandukanye ngo zanzanya. Nta impamvu yanzanye no kwiga no gushaka ubuzima. Ibindi bazi birenze ibyo ni ibihuha, ndumva ari wo mwanya narenzaho ukubwira abantu, kandi bakomeze bagira umwaka mwiza no kumva ubanogeye.
Shuti, mwarimu duteze amatwi ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndashimira cyane umuhanzi Kitoko bibarwa kubw'umwanya duhaye kugira ngo tuganire. Kitoko, ndagushimiye cyane, kandi hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije amahirwe n'imigisha myinshi muri gahunda zawe ufite mu bihe biri imbere. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe.
Murakoze namwe Imana ibahe umugisha.
Murakoze namwe nshuti mwese mwari muduteza amatwi kuri mikro hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mugira umunsi mwiza.
Uyu kandi nikitaka Washington Marira ya watema ya munda Uza jiri nyota yoro kondo ndarufite Na magamu jenda humba na batavugwa bakundana Lika magamu reche kunyumbu reche batwanga batuvuje Lika magamu reche kunyumbu reche batwanga twikunda nireta Ariko natwe tuzamera kurya kuna matwi yumvira rimwe ariko natwe tuzamera urukundo birukunde urukundo birusaze urukundo birukware urukundo bitutwice urukundo birukunde urukundo birusaze urukundo birukware urukundo bitutwice amagamba sizu munyu imyonga mutuze numbe Ikiganza gifashe igisabo ingohe nziza zireba izuba Bita kanu kavuga nk'ikondera akararirimba ya magi yawe Bitoti nikaza nk'uruko nkwita ubuki cyangwa isukari Kanji nduru ziri mu rukundo nubwo zaba zakunyoba Urukundo mama
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
This program has come to you from the Voice of